است.
Che mi leo ni furahi nilipotoka majangano manisha hii moyo nyumbani staki kuwahi mana mpaka kwa mangiana nidai nataka nilewe paka suboi niwe sijitambui nilewe paka suboi niwe sijitambui. Akaniacha moyo niacha leo niacha nasema niacha moyo oh, 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 moyo moyo
nataka ku enjoy nawe unataka ku enjoy a samba so groove
asa funcha funcha
apo
cha cha ringa ringa
apo cha
cha asa
Slicer.